unaninyimani uchoyo ukome pekupeku nidondoshe polini na mipasi nchome kwetu maji mengi ya nini nipe matone kisha tinshe kipiga pasi
hola hola
leo sema twende wapi
hola hola
nikugande gande kapa pasi
hola hola
wewe
hola hola
natafuta kiko hiko wapi
chuma chuma dede
wakiuza siso uzagati
chuma chuma dede
kupa dhambi mwiko sipataki Sipa mwanzo mwisho achapati Agagai, acha wafunje nazi, mwagaranyo
Hola hola
Weni roge na pia uzazi, pia zaramo Ale sakata, isakatue, sakata Ale sakata, isakatue, sakata Isakatue, sakata.
Your love would shock me like kai kai It is what hot to come my mind It's so kwanifana lunu Robo do yalele Baby do you know Aurunge nanya Onye nkemo Nena kupenda Kilibelu baby Kulanya kichu mama lunu Nekalanu mwadi manu Hebu begi chulu malunu Kilibelu bebi Kifunanya kichulu malunu Nekalanu mwadi manu Hebu begi chulu malunu
Agagai, acha wafunje nazi Mwagaranyo
Hola hola
Weni roge na vya uzazi Vya zaramo Ale sakata, isakatue, sakata
Comic Slicer